Big Man. Na futi na tumela kuboma ni bondate Baba ni pepa Bani utile hande kachenu seni pila hande Bani utile hande kachenu seni pila hande yeah. I thank God for granting me good and kiriye. Parents who stood for me in my childhood, they took care of me and today I'm being called Big Man because of the mother and father.
Naitumela shangwe mamu mwani utile handena. Naitumela shangwe tate mwani utile handena.
Mulimu waberi mina shangwe Nafutika baka la pabalelo yamina. Senikona kuipelekela. Nikukona kuta mabasi kikabaka la mina. Naitumela.
Naitumela.